It's your boy DAEV Zombie, yeah. We are looking for a better day, yeah. Alliance in Malimba, in a Nima Gunzina chauffeur. In a Nifa Kavoko movie limba. We are looking for a better day, nana. Alliance in Malimba, in a Nima Gunzina chauffeur. In a Nifa Kavoko movie limba. Ali Jeja, Mojango. Django, aye je ja, Mojango, Django, aye je ja, Mojango, Django, aye je ja, Mojango, Django.
Every day, kukata kuseni no inki, but ni mapiti sa mopeni. Kukata daily ni mapanga maprani na interneti jobs kutini nkale na mani. Nicha aso mujango munga lion, kaidi emu yanga ni kupanga mamilion. Nipasa ili yose as long as na fola, chikulu niziba na mbani kea munga bola. Pakati pa osiku ni performa pa stage, as long as na peza kwache yokula maveji. Life ni tango, so daddy ni maluisha, kofika pano, daddy ni matulukusha.
Ali jejeja, Mojango, Django. Ali jejeja, Mojango, Django. Ali jejeja, Mojango, Django. Ali jejeja, Mojango, Django.
Yo, okay, life really hard. Uzaka peza vya ufu na murodi. Ola futi vya ufu na za vipeza. Life ikaleza ili veli vietia. Hey, nikuitanga chapete kanya. Iwo boy kala pansi oke te kanya. Life boy iwe boy sidi simple. Monga ni gelo bama choka na madimpo. Okay life, pena ima vuta. Udabo wachito soba na yokula mafuta. Aso ima chosa foka monga ni kapita. Udabo si vibalansa vewa eso chita.
Ali jejeja, Mojango, Django. Ali jejeja, Mojango, Django. Ali jejeja, Mojango, Django. Ali jejeja, Mojango, Django. We are looking for a better day. Alliance in Malimba, pena ni magunzi na chauffeur. Ina nifa kavoko muvilimba. We are looking for a better day, nana. Alliance in Malimba, pena ni magunzi na chauffeur. Ina nifa kavoko muvilimba. Ali jejeja, Mojango, Django. Ali jejeja, Mojango, Django. Ali jejeja, Mojango, Django. Ali jejeja, Mojango, Django.